bisimilla modon le luma medin no ko noddirte do jati bamanan sugu do ayyan cigiji ana kewi tomatiji dandije poivron chou e nandore mudon luma go rewbe buri hewde mudon aisata jakite yo goto e mabbe
kula kecede nukula kewde yo taw warde chakuru mi bomata so min yeyira e detay wonko mi kebata e jago majji nga saatu mi de basa hendi
hawa dambale kany wari sotude jaguji mudon le luma chateau segu olti wide mo buri gollidinde yo jom sudu makko
ami fam no fira
mi de bawa daranade chadale amen kewde ele on do jago tawele tidala na wudi fu gorko an nelda takam dedo kula kecce yude sikasu sada galle amen fu e majum dili mi wawa andure so tay wonko hebete hen sabi ko mi nyamata fu lehen yiwata
hato de kula kecce yurata ono dun wardata le galluje mawde de donno be mobilaji be sikasu tindini en
jawabe
adam jaba o yure nyono e mutiyade sikasu sumine ngarta mi ngarda e wosun kanye pomme de terre nyamoku o sikasu do hebete dom o itete so nabe segu bamako san kan e gelle godde kasin
yogabe jombe di mobilaji charso wandi dertuma le jardinaji nadu le gese do dun remete burama watra demo kulle kecci goto gondo to kajuloto kebal mudum be de to o golle
an kan na fofem bay
mine keba san ele demal ku kan e wosun so nungu o ka gasi mi de bawi hebude ko yottoto toniji chapantati fandi ka fu noga e joyi toniji mine keba ele demal majji julabe ana yura bamako kan e kusala warde sodde dun do rewbe ana heba hem jati ko wayi tamude e juude mu en e be bayta mo dubbe ngada mo cheke
to ga cheke durbo
no jati rewbe ana ngada san o golle le mabbe ana hen sita tarware e ramata watara remobe kulle kewde le jardinaji mu ben
ne salati
salad kanye gangaji kanye kulantereji kicci goddi kasen demam mi do wonko hebete hen ka san blanche salad goto ngeya do fu ne wayi hebude hen mutteme jeegom yaade bu yunere sefa blanche ngay sappo didi jogi mi do
la c'est temps flalo
jama kewdo watta o golle dum won ko holten wiide docteur Lamissa Diakité agroeconomiste e wi makko yiwde awgol fayotade nyamude do dum lati fu ana beede kebal nokkuje de na jati leydi ndi fu
le marché de
lumo kula kecce de leydi amendi yi huna njirwore wakati fu mo jiddaale hitane darde majji du ana momni sanne le kebal lindi le leydi mali de hore sa ewi demal atawon ko nannata ele baytil mali leydi ndi temdere fu ana yetto chapanta jeegom nadu chapanne go don ko hollitaale hitan 2024-2025
o dunke ande bangal demal e kebal beydi wiide kanan koobe wombe le kerduuji di dan ana mawni sanne yalla o golle ana yirwa ko wayi nafude himbe fu
arande ni mu inde nokkuto demal wayi wadede nafamu dum ana mawni sanne e juude yimbel gollobe gollo wo jardin wo faaba mu yana wayi wadede fewre be do yimbel el asande be bulli wattande be panungaaji dum e baawi waytidde dun be gollorta nyalo mo hande o yalla ko be kebata ko dayan ko beedi mudum
holtindi wiide o golle dum ana laato sababu fa sukab jokolbe kebo golle fuburi wombe le kereduuji di dun ana way buutude rafi golle e habgol etal kaku ko timminiri wiide andindo kabaru demal e kebal o